the sound. Genie X double six.
Yani kikona, mimuza kwa waga na pona. Unavuwaga kama taa na kona. Apezi mwibandane na choma.
Basi njo ubembe, tucheze dede. Awa na mari, wacha ganare. Chop salare, she gotta bounce. Oh yeah.
Minawe, I wanna dance, dance in our way. Minawe, I wanna dance, dance in our way.
Wagala ngo sude wali
niwe
baby ngo lipiriririri sema unataka nini nini
niwe nawe
ama tuwa wililili
niwe nawe niwe nawe
anaga mapepo na mkemea kifuani juhujuu na mwemea hata kama sina boda anatembea nikiwa mbali anangojea
minawe minawe I wanna dance dance nawe minawe.
Wagala ngo sude wali
niwe nawe
baby ngo lipiriririri sema unataka nini nini
niwe nawe
ama tuwa wililili
nipagawe
she know when no makeup so this girl with that bitch she no fake up skin color so original no other girl my girl you are me final yeah
wango visemete you are me girl I'm a fake. For your love, I go kill. You're me, girl, you're me, day.
Bring it up, break it up. Think it shot, think it shot, think it shot. Katika, katika, katika.
Baby girl, unanivamba.
Wana kufata kama wote, uwataki, unanipaga love ulote. She wanna dance. You are my Amarula, Noma. Amarula kaniko soba. You are my Amarula, Noma. Amarula kaniko soba.
Wagala ngo tude wali
niwe nawe
baby ngo lipiriririri sema unataka nini nini
niwe nawe
ama tuwa wililili tude wali
ipagawe
baby ngo lipiriririri
Ada plus
Freeboy
Sean is in Isaiah
Eugene.